machozi mam, kwangu haina man, mezidi visa saa, ni kwachewe mpweke. Dara umatusi usiku mchana, chumbani unalalam, furaha ndo hakuna, huwaniacha nteseke. Kama ruhusa moyo kumia, kwangu livumilia, kipi mi nimekosa wewe uniumize. Ya ndani siri milifumbia, katukutarajia, kando kuyasikia, yangu mi na wewe. Nasimama kilingelinge, sipigi moyo sichomi upinde, misitaki kwangu umie, yo my baby. Nasimama kilingelinge, sipigi moyo sichomi upinde, misitaki kwangu umie, yo my baby. Kosa ma ifunga kwa komisha tiananga, hata upepo wa kimbunga. Sita teteresha huba, we matanga mimsiba, penzi ndoli tashiba. Sila umu moyo kukupe, mola lisha pa, penzi minawe. Nashinda kutwa mikio, pendo usige sama.